nga Uganda yetegekera okukuza olunaku lw'abakyalo olw'ensi yonna olwa International Women's Day ng'ennaku z'omwezi munaana mu mwezi guno ogwokusatu. Abakulembeze bongedde n'ate okusaba gavumenti okwongera amaanyi mu kaweefube ow'okwanganga obutabanguko obusinziira ku kikula ky'abantu oba kiyita gender based violence eyaliko RDC Martin Mugabe era omutuuze w'e Kalaalo mu ggombolola ya Kizooba agamba nti abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe mu butabanguko bw'omu maka era bw'atyo n'asaba wabeewo n'ate amateeka amakakali agakuuma abakyala. Mugabe agamba nti okweyongera kw'obutabanguko mu maka oluusi kuva ku bantu obutamanya n'okukozesa obubi eddembe lyabwe era nti gavumenti erina okunyikiza ennyo ddala kaweefube ow'okulwanyisa omuze guno. Ono era asabye abafumbo okwewa ekitiibwa ennyo ddala era bakolerere wamu eri enkulaakulana n'obulungi bwa famire zaabwe.